Demi totela, demi tasha, demi totela, ne sami bale. Pekanakula.
Na lenda pa musemelo na mwene fya bantu. Vane, na bemini na bale tambaka mwana kantu. Waposele, mchidangi imwe chama fi. Awe imwe tebu fi. Sanga kamwana imwe na kafwa kale abalu sebali kabulile no kuya kashika ero nadambile kula tuntunkanya pamweo andi shua ero nalumwa ichawa fyeji bandita mposele awe balishipile mpaka nakula telelo inene chenu awe na ine ndefwa yango peko umwana kashi uwa banga imwe babutida ine nkasunge wino unupo rwandi uye mayo wandi tatata wandi imwe
Mayo wandi Mayo ndemi totela pakushpilikisha Na watata ndemi totela pakuombesha Pakufaye fyakulia imweta mwale tusha Mwali posele kwa manu mpaka fye mwankusha Lelo mwisa kama na pantunde iwukisha Vyoze fye mwanjitila elo inende tasha Chile fayo mutuli wanse ukumiangasha Pantu chila nkaripa ifyo mutulu kusha Echo ndelo mbale sapale ifyo mulisha Ichite mwiko chenu mayo chari wamisha Chari ndengo kuwa mutu ya wantu matasha Nefila wefya ndifyo tatanga fikilisha Lelo opo tamulaya imwe mukutusha Sumineni uwimbo randi uwa kutasha Leto tela palifese fye mwanga filisha Ukutumpa wana ndife nale konkelesha Imona leluba nomba imwe mwale mwesha Inchi tonangu mwale shitisha fya malasha Isukuru yena awe mpaka fena puisha Kwena mwali womba mwela fya shinde mitasha
Mayo